sibiri don su nege nye fla wati Tombouctou sugu fitini na bifo ama yobu tawo kasara ba de kera ayorola ka sababu ke tasuma ka sugu fankelen be de jini akorna fo a boutique minum be akerola korna minon koni be de jini na madu jire jago kelado
rama ngo na metuma tu ya ngo commerçant de bureau rama kasara sugu rama kasara kon baraka boya
sugu plafond tolu be de jigina nafin ani balo ferelaw ka magasin de bi akorna na mustafa tira jago kelado
basbiru jena romina don anga tolu be be na don soupe na donc 20 no famin bora wallahi donc abina ka mo 30 bari donc akara mo kutu bay wallahi waye da ta da mimin fo kwa
dusu kasi boyana maw joro lendo buka bolo fembe de tara tasumana abdullahi sise
ambe ro mina sista ante seka fo ite paske anga mino ve chena sita ere anam bora ya bora sugun na islam ita si kanyo mo fle
boutique fana tasuma sera uma kaboni kona naye kasara boyana minen famba de tinyana daw yara ka wari mugu jeni na tasuma fe jago kela do yafu amma choko minna hasan old commerçant de ro ambalame
oto boutique ya ila
anka boutique ni jeni minen be de jeni hal wari je 11 million jeni
sécurité maw no yasara su police gardiu ani gendarme ka minisma casque bleu faruka u be de villa kana yoro lakana Tombouctou gouverneur ani Tombouctou maire ulufana villa kase ayoro la ka unyeda nyenika minkera ayoro la Amadou Koyna gouverneur Tombouctou amalame
ni fein kofe amena fere muntige moyeka mogou ladi sugu minan lakana kola e mogou mumbena tasuma faga fene amena minan nyinika duma purtuka seku ka barake konyumana
daw ya fo choko minna ko circuit noyo courant de kera tasuma sababuye fo enquête de kake kaseka ninkuma sabati Abdoulaye Traoré Tombouctou kalase VOA Afrique Bamarama.